Maradunyiswe uJesu Kristu, igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami, ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli likaMateyu, sahluko sesishiyaga lolunye, ivesi yamashumi amathathu nesihlanu kuze kube isahluko sesishumi ivesi leshiyaga lombili, Matthew chapter 9 verses 35 kuze kube uchapter 10 verse 8. Kulo nkathi uJesu wahambela yonke imizi nemizana efundisa ezindlini zabo zokusonta, eshumayela indaba enhle yombuso wezulu, ebasindisa ezifweni nasebuthakathakeni bonke. Wabesethi ebona izixuku wazihawukela, ngoba zihluphekile zikhathazekile njengezimvu ezingenamalusi. Lapho-ke wathi kubafundi bakhe, izivuno sikhulu kodwa izisebenzi zingcosana. Ngakho-ke ncengani umnini izivuno ukuba athumele izisebenzi ezivunweni sakhe. Kwathi ukuba ababizele ndawonye abafundi bakhe abalishumi nambili, wabanika amandla okwahlula imimoya emibi ukuba bakwazi ukuyikhipha nokuphilisa abagulayo, noma benasifo sini noma buthakathaka buni. Wabayala wathi, hambani niye kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Mbanike nishumayele nithi, umbuso wezulu sondele, lisala abagulayo, nivuse abafileyo, nisindise abanochoko, nikhipha amadimoni, niphiwe ngesihle, yiphani ngesihle nani. Yayithanda le nkonzo ethi wangena imizi nemizana, wabaphilisa, wabasindisa. Kunomkhuleko ovukayo kumina ukuthi, Nkosi, bewungewenzeni lowo musa nasendaweni yangakithi? Bewungevakasheni moyo ongcwele nasendaweni yangakithi? Bangaki abahleli bathi, ungangikhohlwa Nkosi osizini lwami, ungangilibali Nkosi ekuxakekeni kwami? Bangaki abathi, nami benginesifiso sokuthinta umphetho wengubo hleze ngiphile, nami nginesifiso sokuhlala eduze kwendlela njengoBartimeus bese ngiyamemeza hleze ngifumana umusa? Bangaka bathi, Nkosi, nami ngiyafisa ukumemeza njengesela hleze ungikhumbule. Yavuka kumina le nkonzo yokucela umusa. Kuyavuka kumina le nkonzo yokushweleza ukuba ngokwami ngehluleka, ngokuhlakanipha kwami ngiphelelwa amandla, kodwa bengikhala kuwena Jehova onamandla, Benkala kwena uNkulunkulu, benkala kwena sonini wanini, benkala kwena nzulu emfihlakalo, bawivakashela imizi nemzana, uzunga ukhohlo wakwethu. Uzunga ukhohlo umuzwa abantu bami, uzunga ukhohlo umuzwa uqobo lwami. Khona imizi esingasangeni kuyona. Kwasekhaya kodwa sakwazi ukuya ngoba basixosha, kwakwaba kwethu asakwazi ukuya ngoba sangenelani, kwakwabantu abami angisakwazi ukuya ngoba kuthiwa ngiyathakatha. Kuyavuka kumina ma uyivakashela le mizimo yongcwele bewungefike nasemzini wami. Wakwahlala emzini wakho wafuna ukubaleka, wakwahlala emzini wakho washiswa izinto, wathi Nkosi angisafuni ukuba la, akusahlaleki nabantu esengihleli nabo angisathokozile. Kanti Nkosi kwenzakaleni? Izwi likaNkulunkulu wayengena emzini nasemzaneni, wayebasindisa, wayebaphilisa. Azikho iy'nkinga ayoyifica uJesu emndenini yethu zimehlule. Azikho iy'ngqinamba uJesu ayohlangabezana nazo emakhaya ethu zimxake. UJesu uma eyibona isixuku yasihawukela, moya wakhe uphatheka kabuhlungu, yadangala inhliziyo yakhe yahlukumezeka. Izwi likaNkulunkulu wabona isixuku maqedane wakhathazeka. Wena wakwambona owesimama eyaluza ngingahlaleki phansi, ethi angikwazi ukuhlala, athi angikwazi ukulala, ngingalala kanjani abantu abambengekho egcekeni, athi angikwazi ukulala, ngingalala kanjani izinto zinjeni, isimo singesihle, athi angikwazi nanokudla kusangene emlonyeni, ngingadla kanjani abantu abami beseyiqalweni bengadlile. Sho njalo izwi likaNkulunkulu lithi uJesu wakhathazeka emoyeni wakhe. Kunginika ithemba elikhulu lokhu ukuthi uNkulunkulu uyakhathazeka ngami. uNkulunkulu uyakhathazeka ngawe. uNkulunkulu ufuna okuhle ngathi. uNkulunkulu uyahlala abuze konakele iphi. Ikuphi ekumele ngikulungise? Iyiphi indlela engcono yokulungisa? uNkulunkulu wethu indoda ethembekileyo. uNkulunkulu wethu indoda esenzelayo okuhlulekayo thina uba sikulungise ngobuntu bethu. Yavuka kumina le nkonzo ukuthi kanti wena Nkosi uthembekile, kanti wena Nkosi uyibonileni iy'nyembezi zeminyaka, kanti wena Nkosi uyizwileni iy'bubulo zabantwanakho, kanti wena Nkosi uyakubonani esingakusho ngemlomo yethu kodwa sikukhalaye ey'nhliziyweni zethu. Kanti wena Nkosi unjani ngoba ubona konke thina esikufihlile kuwena? Izwi likaNkulunkulu wakhathazeka, wasibuka wadangala, uyayibuza ukuthi kuphi ebekumele ukuba ngibenzele kona. UJesu ambani nokukhuleka, banoncenga umnini isivuno ukuba thumele izisebenzi zakhe, banoncenga umnini isivuno ukuba senzele umusa, banoncenga umnini isivuno ukuba senzele okuhlulayo thina ngobuntu bethu. Besiyiswela leyo nkonzo yokuthi Nkosi mina ngiyehluleka, Nkosi kumina kwenzeki, Nkosi mina ngiyakwethemba, ngaphandle kwakho Nkosi singenze lutho. ngaphandle kwakho Nkosi singebe ilutho. Ngaphandle kwakho Nkosi singelungise lutho. Siyamswela uNkulunkulu wethu ahlale nathi. Siyamswela uNkulunkulu wethu asilungisele. Siyamswela uNkulunkulu wethu aselaphe. Uthambani niyocela. Yazi abanye bethu sesilahlekelwe nayo ithemba lokucela. Sesilahlekelwe namandla okucela. Sesilahlekelwe nayilukuluku lokuyocela. Ndlovukazi Yesu laibe nathi sibusise sivikele. Esikhanyisele silethele amandla nomusa nothando likaNkulunkulu uSomandla. Yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Yeah.